bado na hasira, bado na nichukia, bado na kinyongo. Moyo wako lishazira, bado na ninunia, hivi bado na usongo. Kusema bora tuachane, ndo kauli inaniuma kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nilisema kwa sina, naona najuta. Usinitukane, namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane, naugua kila nikikumbuka zamani.
Zacnation.net.